buli lunaku olukya ebbugumo lyeyongera mu byobufuzi nga bavuganya ku bifo ebyenjawulo bakyatalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okunoonya obuwagizi mu bantu baabwe era nga basuubiza ensi n'eggulu bye bagenda okukola singa banaba basobodde okugenda mu bifo ebyo. Avuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament wa Mityana Municipality mu disitulikiti ya Mityana Dr. Chiza David Semambo atalaze omuluka gwa North Ward nga wenja akalulero n'asinzidde mu bitundu ebyeyo n'ategeeza nti agenda kukola ekisoboka okulaba ng'emalwaliro mu Mityana gatereezebwa.
Omukyala ng'ali lubuto bw'agenda mu ddwaliro lyaffe Mityana wano bamusindika wabweru ew'omwami omu akola ultrasound scan ku 300 okumala emyaka 20 x-ray tekola ultrasound scan tekola naye nga tuyina abakulembeze abatukulembera bajjukiza mumpe ennaku 10 kyokka mugende mu ddwaliro ly'emityana ultrasound scan ejja kuba ekola x-ray ng'ekola ogenda mu ddwaliro nga tewali eddagala tolenye omusawo nange ekingi kyeyo kwegenda mu paliyame ndijjeyo ndireeti omubaka wo gw'olonda avunaanyizibwa yekweseemu ebintu bino mubaka wa Parliament mwe mwekwese amalwaliro n'eddagala mubaka wa Parliament mwe mwekwese enguudo ennungi n'eddagala.
Ategeezezza nti ng'oggyek ebyobulamu n'ebyenjigiriza wakubitunuulira ne liisa ejjoji era abuulidde abeeno nti singa banaamulonda ebyenjigiriza biteredde
ekiri Emityana abaana tebakyagenda ku univ omuweerera paka mwesifo n'akomaawo univasite tikyasobola kuweererayo baki nina enkola eyange mbedde mperera abaana 5 ku univasite mu kiseera kyo nina badokita 3 bawano Mityana nina balooya 7 nina bayinginiya 9 nina owa booda omu yekka omusomesa bamutabunkeddeko ali wali kati imba era nze muweerera muweeredde okufa muweesi 2 n'atula esifo nga nze muweerera n'atula esikisi nga nze mukola ki kati namufuna scholarship nake nempona sukulu fees scholarship ku Texas University asoma busomesa